era kati owedde munamaanyi abalala bo bakulaakulana gwe naye era byagaana wagezaako n'okukozesa eddogo wayongera kwesiba
kati manya ati awali Katonda tewali mbeera etakyuka kuma akabira ebizibu bitya tuva Katonda wo olaba yamuya gasalo eyali amaze okufa ate kwata nafa
abantu bajje mu nfufu banji n'abawa obulamu bweyagaza abalala bajje mu kunyomwebwa banji n'abawa ebitiibwa Katonda atasosola abantu lwaki tomusaba naawe n'akuwa yigaava mu kulimbibwa sitaani eyajja okutta yigaava mu kulimbibwa sitaani eyajja okubba oba ddogo oba ndwadde tubitya teri ddogo ku Isirayiri likola omusaayi bwe tugukoola gutubikeera gututaasa akabi konna Alivaya kuyambe buli omwali chewunya Katonda lwalivaya kuyimuse buli omwali kwewunya wesaba lindirira mukama olunaku lulija omugwagwa yagamba ntirero buzibye tebulicha era bwatyo yagamba nti omusana gwase tufude naye abesiga mukama tugamba ntichiwedde abesiga mukama tugamba ntichiwedde ranga chiwedde